check. Get con pon the beat, check. They do what ya. We came cool like soldiers. New age featuring our soldiers. Torture.
Nina zokufako kuba zenkwe goma ontegede simanyo bontegede ebya bizibu byonjagala mbigonjole abo bayaye bakubisa bukubisa baveko bagala nakunemya
oyo mama we yakuzala yakukuza bulungi onyirira ulabika bulungi nkwagala nkwagala
wagwa mukwano tewali yakulonda abo balaba bubi nga tuli kitole baveko abo bafere bafere
oula stamina mina waka waka stamina mina ulabika gwe mina nange nze hizi oya stamina mina waka waka stamina mina ulabika gwe mina yeno ye viva
kuba kubanga masanyalazi Namba gana gaume mumpata wata wata ngama toke baby Me and you katusembera inkwate Wenjagala bobalokere Oliva wangi Monday to Monday Chuke no tomanyi bantani
Oyo mama we ya kuzala ya kukuza bulungi Onyirira ulabika bulungi Nkwagala, nkwagala
Wagwa mukwano tewali yakulonda Abo balaba bubi nga tuli kitole Baveko, abo bafere, bafere
Oula stamina mina, waka waka, Stamina mina ulabika gwe mina Nange nze hizi, oya stamina mina waka waka, Stamina mina ulabika gwe mina Yeno ye viva
Mukwano, you're my twin costa Onirira otukula, you make my day Baveko Bagalo gende Omutima okusibi kutwala Njabala na yoma queen Teba kusobora Baveka bobo baluza Jagala tubenga feba wina And I'll never let you Jagala gomanye Omutima gwendi neno gugo Echilala sagala gono we Awakwe gom Baby nse bandama Oyo mama we ya kuzala Ya kukuza burungi Onyidi laula bika burungi Mkwagala Mkwagala
Wagwa mukwano tewali yakulonda Abo balaba bubi nga tuli kitole Baveko, abo bafere, bafere
Oula stamina mina, waka waka, Stamina mina ulabika gwe mina Nange nze hizi, oya stamina mina waka waka, Stamina mina ulabika gwe mina Yeno ye viva Ogambo ya galali perfecti Me deep in love with it till me I die Me no talk, me no walk You're my father